kitu cha Arusha kinaliwa na watu wenye hela. Wanakula watu wenye hela. Kwa sababu kile akisokotwi na gazeti, kinasokotwa na rizila ya kununua dukani, kena maduka makubwa.
Hallelujah. If you scared mother go to church. Come on, any criminal go to church. Come on, any mraka ama ho go to church. Let's go to church. Let's go to church. If you scared mother church, pastor menyonga chachuga hakinyongwi kwa gazeti na nyongwa kwa rizla za maduka makubwa makubwa kitu cha Arusha kinavutwa na watu wenye feza zao Jumapili utakuta church sister kaibuka na mnyumba watu wana waita chona funga manyumba ganga na waita chana tupwa mandumba nima mvinyo mamoshi paka Yesu arudi Kuna tubu zambi, zambi ni zambi Zambi za mraka, za mwizi, za jambazi Zambi za tapeli, zambi ni zambi Nikiangalia juu simoni Yesu Nikiangalia chini naona mateso Bangi ni bangi, mvuta bangi mnyoko nyagi Zambi ni zambi
Hallelujah
If you scared mother Let's go to church, let's go to church If you're scared, mother, go to church
Hallelujah.
Come on, any criminal, go to church Come on, any mraka ama ho, go to church Let's go to church, let's go to church
Let's go to church, maniga, hamna worry Kwa mungu hamna gashida, hamna ngori Si atarudi tu Yesu, haoni story Nataki rudi kuna watu hawapori
Hallelujah
Wachawi,
haponi
Wakahaba,
haponi
Walevi,
haponi
Wazinzi,
haponi
Oseshangaye kuniona niko chachi Najisafisha zambi zangu ni wasafi Kabla sichukuliwa kwenda mbele aki Najisafisha kama people ili toki Najisafisha mambo yangu yanyo oki Najisafisha kama people ili toki Najisafisha mambo yangu yanyo oki Mashoki,
haponi
Madang,
haponi
If you scared mother go to church
hey.
Come on any criminal go to church Come on any mraka ama ho go to church
hey.
Let's go to church Let's go to church If you scared mother go to church
Hallelujah.
Come on any criminal go to church
hey.
Come on any mraka ama ho go to church
hey.
Let's go to church
hey.
Let's go to church
Na la Fido Mtakatifu KK Bullet Amen